Anguka now. Anguka now, check it. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka nayo kama uko na new catch.